Timo andiko ma kanyakla ne in kod jaodi e lopeu en gino manyalo bero ngima familia mari kinde mabiro kendo geng'ogi e midhiergo mago mag chochni mag lope. Winj twak e nyakalono mar Sky e chenro moyiedhi miluongo ni Secure Your Family's Future mabiro puonjo mathoth e weche ma kamago. Twak ma kama ibikelni tarik 12 e dweni mar aboro chakre sa 2 mar okinyi. Otini okelni kod migao mok mar piny owacho mong'ere kaka Kelin Kenya. Kikbai.